Ekibiina ekitaba abasawo ba Uganda ekya Uganda Medical Association n'amatendekero agasomesa abasawo bajunguludde enteekateeka ereetebwa gavumenti okusala ku bayizi abasoma obusawo. Mu nnambika empya ebirina okugobererwa amatendekero g'abasawo, gavumenti yakiraze nti yakwegendereza nnyo omuwendo gw'abayizi abayingizibwa mu matendekero g'obusawo n'amatendekero mwe basomera. Gavumenti egamba nti amatendekero agamu tegalina busobozi bumala kusomesa abayizi abo olw'ebizimbe n'abasomesa abakugu ababangula abayizi abo abatamala ate nga n'abaabwe omutindo gwabwe si mulungi. Mu mateeka gano n'obukwakulizo obuteekeddwawo, abayizi abataweza emyaka 17 sibakkirizibwa kusoma busawo. Omuyizi atalina akabonero ka A oba B mu ssomo lya biology takkirizibwa kusoma busawo n'ebirala ebiringa ebyo. Professor Simwe Frank akulira abasawo mu Uganda mu kibiina ekya Uganda Medical Association mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti ensonga ezimu zisaanidde okutunuulirwa enkaliriza naddala gamba ng'ey'omutindo naye omutima omutima gavumenti mwereetedde obukwakulizo buno tebadde nnungi bisaanye okuddamu okwetegerezebwa.
Naye ekyo tebakikola lwa kukendeeza ennamba jja, bakikole lwakuba yunivasite eyo teyina ikola limala. Ekyo tetusobola kukikompromisingako. Naye singa wabeerawo yunivasite ng'abasomesa bamala, nga laboratories zimala, nga lecture spaces zimala, nga amalwaliro ge basobola okukoleramu practice gamala, then kiba kya bulabe okumala gakendeeza ennamba kubanga tolina sente za kulabirira ba intern. Ndowooza kino ekintu balina okikwata side ne side. Onaibana beeyongedde, so okukendeeza omuwendo gw'abasawo abafuluma tekyandibadde kirungi. Naye ate okukkiriza amatendekero okumala gayingiza abasomi oluusi nga baagalamu kasente baagalamu kina kyosi kirungi.
Dr. Herbert Luswato, omusomesa w'abamu ku bayizi mu masomero ag'enjawulo era abagezesebwa mu malwaliro mu ddwaliro ery'ebweera, agambye nti abayizi bangi abamu bafulumizibwa nga tebasaanidde songa abamu baleetera n'okuvumaganya omulimu gwabwe n'awagira obumu ku bukwakulizo obuteereddwawo gavumenti.
Ebiku ku kyansimbi nga bw'ogambye nti bayinza obutaba na nsimbi zimala kusasula basawo nga bagenda internship. Tetugaana ne gavumenti erina okubanga epulaninga kuba kyetaagisa okusasula abasawo mu mbeera gye tulimu olwaleero. Nza kugiwagira gavumenti olungi kubanga tukirayireko nti abasawo bw'otapulaninga bulungi nabwo bupulaninga naye katekamu nsonga yansimbi nti babakola intani obasasule ne batuka okugenda mu mabaga ate nti batandika zijja babatibabanayogana.
Ye Dr. Daniel Kyabayinze, Director w'ebyobujjanjabi ebitali bya mu ddwaliro Ministry ebyobulamu agambye nti ekiwubirirwa ku kugoberera mutindo so si kendeeza muwendo gw'abayizi abasoma obusawo.
Kendeeza ku muwendo naye yagala okulaba nti abayingira okutendekebwa obusawo be basaanidde okutendekebwa ate n'emitendera gye bayitamu nga gye mituufu egy'okubasunsulamu n'ekyokubiri nti balina ebikozesebwa ebimala gino gye bagenda okutendekebwa tusobole okufuna abasawo abali ku mutindo ogw'ensi yonna. Abasawo ab'ekibuggwe teriyo nsi yonna ebeetaaga n'olwekyo gavumenti ekigendera kyaba kikuuma mutindo nakulaba nti omulimu gw'abasawo tegwonoka kiratendekamu abagenda okutegekamu.